This insert is brought to you by Radio K Pulpit on 7 to 9 a.m. Visit us on www.kpulpit.co.za.
Wow, wow, powerful. Pulapula Sekaya, because I'm Pulapula Radio K Pulpit, 7 to 9 a.m. Ixeshelethu ngokumizuzu isibhozo ibethile intsimbi yesibhozo. Jesus is my savior day by day. Ngowam ngowam lo Jesu ngowam. Powerful song esithatha pha ku Pastor Mncedisi. Ndiyabona ubana pha ku Facebook abantu bonwabile nanku uphumeza xakasayo. Esithi nam ndikhona emfuleni ndimamele sisonke sihlobo sam unomfusi uloyise uthi sisonke mfundisi ndilapha eGordon's Bay ngoba nomnye kanene azola naye ethi ukhona enqubeni. Alright, nkosi yam masibulele kakhulu. Ukani ke mphulaphula sekhaya ke usaphulaphule iRadio K Pulpit 7 to 9 a.m. Awuphazamanga tu inkqubo ke ithi hashtag ithemba inkqubo ke besiqalele phaa ngentsimbi yesibhozo ngoku besiqalele phaa ngentsimbi yesixhenxe ngoku sikwiyure yesibini neyogqibela sikwindawo ethi beyond the stage apho ke siye sikhangele eMzantsi Afrika uphela sikhangele imvumi ezisakhasayo nesezikhulile injongo ke into kokubana sibathatha abantu sibasondeze sibaveze kune ngoba kaloku siyabelieve into kokubana i-community radio station asiyo community radio station ngaphandle kokuba iveze okunokwayo okanye okungokwayo. All right, masimamkele ke the man of God. Uyabona ke uba ngaba ndizamchaza ngokunokwam ithetha ukuthi loo nto leyo ndizawumvimba ukuthetha uba angabe sathetha okanye ndimchaze ndithi ke ngokuyithi molo emveni koko ndithi hayi ke iphelile indafu ndithi ke iphelile indafu kodwa ke mandimamkele enkqubeni umfundisi molo ekhaya.
Amen msasazi wam.
Ninjani tata?
Inkosi siphethe kakhe msasazi njani kunamhlanje.
Inkosi tata man siyaphila uThixo usekunye nathi ezintweni zonke simfumana uselunceto ndide ndithi xa ndithetha ndithi eyi noba mhlawumbi kungavela entoni nangoku ezawuthi noman saqhathwa le nto yalo Yesu le ayisebenzi ndingathi mna hayi ndiyaxolisa bethunana isebenzi ngasebenzi but I'm okay ndila ndirayithi apha kuyo ngoku ndiyibambileyo isebenza noba isebenzi but andiyiboni enye into endinokwazi ukuphila ngayo ngaphandle kwale kaYesu. So ndizama ukuthi ke siyambulela kubawo ngoba ke imiqondiso ikhona.
Amen.
Ewe tata, mandikunikeze elithuba mani uzibulisele and then ube sosixelela uba umfundisi pastor Mncedisi ngubani na.
Amen tata. Nam ke ndithathe elithuba tata ndizibulisele kuwe sasazi wam ndizibulisele kubo bonke ke abalandeli nabaphulaphuli belizike losasazo Radio Cape Pulpit kwiindawo zonke abaphulaphula abaphulaphule bekuzo. Ndibulisile ndingumfundisi uMncedisi egameni elihle namandla igama lomfeli wethu inkosi yethu Yesu Kristu. Ndibulele ke tata mfundisi wam uxolo tata uthi ndingumfundisi ya kodwa ke ungumfundisi okay tata ndibulele ke ukuba yinxenye tata yale nkqubo leyo namhlanje namandla kangaka ezibuselela ithemba eluntwini. Igama lam ke ndingumncedisi kasikwadi ndizalwa phana ndikholwa laseMpuma Koloni ngokuzalwa umhlaba soqonce uyokusekuthwakuselitha ndomgatyenze mna ke tata umamali msendana nkomo sibongo. Haleluya.
Amen. All right. Phambi koba ke sidlulele phambili kodwa ke makasiqale senze nje
You and Radio Cape Pulpit on 729 AM. And Life, a winning team on the road to eternal life.
Uyabona ke xa uthetha ngelitha andazi noba ubusovile na uba ngumhlali khona kula matyotyombe angaphaya kuleza ziza ezisikiweyo ngaphaya ndisikile nampha ndaxhoma ngoku ke sendilindele into yokubana ndiyobiya ngoku ya kula ndawo inamatye ndikhona pha ndizaza All right. Mpulapula sekhaya ke sihlele kunye naye ke uPastor Mncedisi kwiRadio K Pulpit. Simtsala yena engapha ePretoria eTshwane. Mfundisi mine. Jesus is mine. Khawusixelele kakhulu okanye kabanzi ngale ngoma.
Ngosi kakhulu msasazi wami. Le ngoma msasazi yingoma uba abanye abantu bazawuthi xa beyimamele bafumanise uba isandi okanye amazwi alapha kule ngoma ayingomazwi mhlawumbi umntu aqala iweva mhlawumbi ngaphambili ke yavakala. So ndikhula kwi-Sunday school and sasaze sasicula le ngoma sisebancinci.
Amen.
But I just felt nalapha ebudaleni ukuthi xa ndisenobuyela nje kweza ngoma zakudala ebezithi xa zicula zihlatyelelwa ndiziva ukuthi ziqulathe amandla ndake ndatyhila nje kule ngoma ithi mine la pride that uba nayo nje xa unoYesu ukuthi she's my savior ndike ndaphila nje emhlabeni ngaphandleni kwakhe kodwa ndiyakwazi ukwahlula now that I have received Jesus Christ.
Ndiyabona
umahluko omkhulu obomi bam obatshintshayo ever since I received Jesus Christ njengomsindisi nomfeli wam. So ndicula le ngoma ndinelo khayela linjalo msasazi elithi uYesu lona ungumsindisi wam.
Amen. Amen. Nam ndiye ndatsho xa ndiyiva uba ngamagama wena aqhelekileyo le and yeah. Myra is sound yayo ise yana ubuyane umph yana ubupowerful obuthile siyabulela kakhulu ke ngengoma emnandi ngohlobo tata nalilizwe lonakele lonakaliswe ngubhubhane okhoyo apha and musicians some zidepende kulomculo awukho enye into eziyenzayo ngaphandle kwalo mculo and bathi baze batye bona namakhaya abo kubekho i-event ekhoyo ayocula kuye okanye enze yona okanye awuthengisa ama-CD okanye thina sihambe siye shop siyothenga ama-CDs but ngoku zonke izinto zifike nje zabitha kuthi zonke izinto zithathe isonka sesisemlonyeni ukuthi zasikhuphela ngaphandle ngoba ngoku asikwazi nokwenzani and abantu abaninzi uyakhumbula into yokubana zikhona i-musicians ezishiyileyo ukubona ezinye zilele zibhedlele ngenxa yale COVID-19.
Yes,
tata ithini le nto wena xa ukujongile okanye wena kwelakho icala ikuchaphazele kanjani okanye intoni mhlawumbi esingayenza thina sizi musicians ukuze next time siyazi into yokubana uba kungafika ixesha elinje singasinda noko singayivi le jokhwe ihleli entanyeni ngohlobo.
Amen, Dad. Ndiyakuva msasazi wami. Msasazi wami ndingaqale ndithi mhlawumbi ingabulazicawu. Akhondo ibaleke bomini man of God njengelento kuphala ithemba sasazwami.
Amen.
Ithemba yinto apha enkulu tata kangangokuba umntu anganazo zonke izinto apha emhlabeni.
Oh yes.
Nezinomnika i-treasure. Kodwa once kulahleke ithemba apha ebomini bomntu ulahlekelwe into enkulu.
Kangangokuba
lo mntu lowo unoxanduva lokuba akhangele indlela elinothi elithemba liphinde libuye ngayo kuba ke kubalulekile ukuthi umntu aphile ngethemba. Ngizokhumbula ukuthi ebuntwaneni abantwana bubuzwa ngumzali sisakhula athi umzali nami unqwenela ukuthi ube into xa umdala athi umntana mhlambi uba ngutishala besithi ke umzali apha njembe emkhulisa emnika ingcindezelo lomntana asoleke emkhumbuza ngelithemba lakhe noba wenza into erongo athi kaloku ngulona wena uzawuba yitishala
okay.
Kunelo themba ukubaleka kwethemba ndifuna ukuthi ke ngelixesha lale COVID-19 nezi regulations zibe khona nezisichaphazeleyo singama autist azo zonke genders iartist zonke genders zomculo okokuqala isichaphazela le nto ukuthi siye saphulukana nabantu abasondele ukuthi abantu esibathandayo abaninzi abanye batheste positive abantu abanye bagula kakhulu baphinda barecoverisha but after even irecovery still but imizimba khange iphinde ifbuyele kwimoya yabo yokuthi iphinde be strong yashiya loo nto kunetrauma ekhoyo apha ebantwini kumntu wonke eveza ke ngoku laa gap yokuba leliphi na ithemba elikhoyo ukuthi kule meko siyibonayo mhlawumbi kungaphinde umsasazi wam kulunge ndingatsho nje ke umsasazi wam ugcinisisa ndithi in as much as ke le nto yile meko sikuyo yezi regulations yesi sifo sikhoyo isaguba ndithi nangona ke ndizawuthi iye yaphakamisa amaqondo okuthi sizigade ngokwalapha ezimpilweni kodwa kwelinye icala iye yaphuza andiyani noba ndizayibeka kakhe ithrethi bubethakala kula magama esixhosa
okay okay no ndiyakufumana that
kodwa ifake ithrethi enkulu le nto ebantwini to certain extent noba umntu lapha cam kwakho ubukhohlela i-conscious yomntu inoba mhlawumbi kungenzeka ukuthi lo mntu lapha cam kwam unale nto noba seyenyini so there's a lot of fear kunoloyiko olukhulu and uloyiko oluyingozi kuba uloyiko olu yi-opposite okanye sisichasane sokholo so ibhayibhile esiyifundayo ithi it is impossible to please God singenalo ukholo asikwazi ukuthi singamkholisa uThixo lona sinethemba kuye xa sithandaza kuye
uba
uzayijika le meko then xa lumkile ke ngokolukholo luyi-connection yethu noThixo iba yingxaki ukuza tata kuma-artist ngokakhoyo kweli xesha lalo bhubhane uxake even abantu abakhulu abasebenza
ngezingcali
kwilizwe lonke ezibhizi tata zizama nesisombululo esizawufika siphelise yonke le ama-artist ke okanye i-singers ndingathi xa ndibabiza inkesha bayafana nembongi okanye ndithi zimbongi abo bantu apho abantu abanesipho sokukhuthaza abanye abantu baphiwe eso sipho sinjalo kuthi ukuthi noba umntu inhliziyo yakhe idakumbile okanye ingxwelerhekile kodwa once ave nje uphimbo okanye ivoyisi yomntu ecula ingoma ethile umve omnye umntu athi yho ndatsho ndaphila so xa kusenzeke ke ngoku kuhlukumezeke okanye kuphazamiseke abantu bengoma loo nto inefuthe elibi neliyingozi kakhulu kubantu abamamela umculo nabaphiliswa ngumculo njengoba ingoma ke iphilisa siyazi so zizinto ke ngoku ezo endiziqaphelayo emsasazi wam
okay mhlawumbi Pastor Mnce mhlawumbi yintoni mhlawumbi esingayenza ukubona as musicians mhlawumbi kanye yephi into mhlawumbi ungayikhuthaza wena ukubana njengoba sesibethakele ngolhlobo ukusukela ngoku umntu angazama umzekela akajonge kwenye into okanye azame ngolhlobo so that ukuba ingaphinde le nto ifike ifike sele umntu akwazi into yokubana ndingakwazi ukuphila kangangexesha elithile mhlawumbi
yes sir amen amen ndiyabulela kakhulu msasazi wam ndingathi ke mna msasazi wam ukuya straight ndithanda ukuvuselela nje abantu ngokuba imeko enjena lesikuyo ayomeko esinothi imeko eqalekayo ukwenzeka mhlawumbe singathuke kwi-generation ezingaphambili ikhona imeko nje seke yenzeka. Ezinye imeko sawufake sizwe eBhayibhileni apho abantu babetyiwa zinyoka, uThixo wathetha noMoses ukuthi makachome inyoka yebhedu. Ndingathanda nje ukuqala apho ndithi in the midst of ingxaki esinoba sibe phakathi kwayo, isisombululo xa si-focus kuloo meko sikuyo sikhona kwalapha kuloo meko injalo. Ndifuna ukuthi ke ngokwenye into yesibini endizayongeza, ndithanda ukucaphula uYesu kwindlela zaseDolorosa esiya eGolgotha. UYesu apha wayengxwelerhekile, wayekhangeleka engumntu ongenawuzinceda, ongenakwenza nto. Kodwa kuthe umnqamlezo wakhe xa ucaba le ndoda yawuthwele yasindwa, iBhayibhile wajonga kuyo le ndoda wathi mayihambe kule ndawo, mayinyathele kanye apha ebenyathele khona. Yathi ngonyathela kwayo le ndoda umnqamlezo yawuva selungasindi ulight. Ndifuna ukuthi xa sithi singama-artist egospel kamandi sicula nje zizipho zikaThixo, whether sicula igospel okanye i-reggae, i-soul, i-balad, singabantu nje abaculayo bebonke, sisipho esi esisinikwe uThixo ukuthi masicule so that sizozisa uzuko kuThixo. So ukuba sinokuthi sigqale kumniniyo in the midst kule ngxaki kanye phakathi siphakathi kwayo, njengendoda le ndoda uSimon lena yayixwayela umnqamlezo kaYesu, zange imbone uYesu njengomntu o-helpless okanye engenomamela okwale meko yayibonile ukuthi ezela amanxeba kwaye esenzwa yonke loo nto, kodwa yenza exactly le nto uYesu ayiyalele yona, and as a result umnqamlezo zange ufe. Ndifuna ukuthi ke kuma-artist xa ndibuyela ukuthi kweli xesha siphila kulo, if we can focus and siunite together.
Nyathela apho ndinyathele khona.
Siwabhekisele amehlo kuye. Zezo nto nje mnatate ndinozikhangela, ndiyathi mhlawumbi ubuncinci zikantathu. Eyokuqala yile yokuba le ndoda zange ibuze yenza le nto uYesu. Yanyathela umnqamlezo awabi nabuzaza, awabi naweyithi. Okwesibini, uYesu selexhonyiwe emnqamlezweni, ejinga igazi selelomile, kwaye kungekho nto enilindeleke ukuthi angaphinda abele uncedo kwakhona nakwabantu ebebenethemba kuye. Kodwa kubekho indoda apha phezulu kula madoda ayizizihange eyaba nencoko naye, kwafumaneka le ndoda ixolelwa izono zayo kwaye ilingena izulu isisehange injalo. Yesibini into. Eyesithathu, ithe indoda yayilisoldathi xa imhlaba ephangweni kwataka amanzi kunye negazi, ineliso elingaboniyo, igazi lelawela njembe iphantsi kwalo mnqamlezo
yaweleliswe
yabona le ndoda that day. Ndifuna ukuthi in the midst of le challenge sikuyo sizii-artisti zegospel kulo lonke ilizwe, ukhona uYesu esinothi xa sikhangele kuyo. Uba uYesu uye walunga even nakwindoda eyayimhlaba ithi yamgqibezela uba kuphuma umoya, yafumana impiliso yayo, uyawubekisela phi na kuthi xa sihleli kuye? Ngithanda nje ukuthi masiwaphakamisele nje amehlo wethu kwimbangi
nomgqibelasokholo
lethu. Sitsho nje ngale ncwadi kaJohn chapter 3 verse 14 ukuthi njengoko uMoses wayiphakamisa inyoka yobhedu entlango baze abakhangela kuyo baphila, kumele ukuthi nonyana womntu simphakamise nangeli xesha kwaye sawubona umahluko.
Hayi man, hayi masiyibambe ncebo. Yabona ke ukuba ube nodlwanondlebe nenceku kuba nje niphetha nimkile. Ena ndifuna uyiva ke ngoku ngokufutshane nje into yokubana le ke ngoku into yomculo iqale phi yonke nje le nto, uzawusithela nje gqabagqaba.
Allright, inkosi kakhulu Nceko, yabulela kakhulu msasazi wabo. Msasazi, ndikhulela mna kwi-Sunday school kwibandla endandikhulela kulo, kwakuthiwa zizenzo zababhosile kwakhonza kulo ekhaya. sikhule singabo bantu ke bamani becula kambe yinto nje engathi ijoke ngecasha xa uyimamele into eyandithatha phi emcolweni ikhona ingoma isithi no turning back, no more turning back. Ndisemncinci kakhulu ngoku inoba ndandinapha 5 years or 6 years. Yayisithi no more turning back, no more turning back. Mna ndandisithi xa ndiyicula ndithi no teddy, no, no teddy bear. I thought yayisithi ithi teddy bear.
No teddy bear.
No more teddy bear.
All right, all right. Sonke sesuka apho nengoma esasizive radioweni ezaziculwa more especially ngoma zesilungu thina uba siyivile ibihamba kanjani sifake zethu
amen so ndangicula apho ndide ndilungise ngabantu because bendibona ukuthi ndiserious kakhulu namehlo nomlomo ndiyawudibanisa uba ndiyayifuna iprojekta leyo nomteddy bear but no ithi no more turning back mntanam. So I grew up in Njalo, na sendlini ke kwezinto zo yanga inkosi nemandikhoma neculeni dibene ekhayeni efemelini. I grew up kwala ngenye imini ke usasazi wam ndikwelinye ibandla andifuna ukuthandwa mandiwabala ngamagama ngamabandla okanye yes kwakwathi ukushunyayelwa nje ndiye ndachunyiswa apho yingoma but yayingeyesingesi eyayisithi Jesus is watching and waiting for you.
Amen.
He's willing and he's able to see you through. There's no need to worry. He knows what to do. Just come to Jesus and he's all you need.
Amen.
So le ngoma yandingena ndingasazi nosazi kakuhle le ngoma but I think ikhona le nto yayilapha ngaphansi kwale ngoma iyanditsalaya kakhulu more than namazwi. Ndawava la mazwi isingesi esindingaqhelananga kakhulu naso. Yanditsalele ukuthi ndiye ngaphambili yokwamkela uYesu. Kusukela ngoko msasazi wam ndaba nomahluko kwiinto ezininzi endizenzayo uThixo wandinceda nje. Yakhula ke ngoku nasenkonzweni into yoba ndicule kunegruphu endandiyiculela bathi As of Grace. As of Grace nasebandleni lezenzo zabapostile United Voices. Aphela ndiyithanda le nto nasendlini ndacela anondithengela kanti ikhalayo noba i-keyboard bandithengele ekhaya i-keyboard when I played ke ngoku i-keyboard yanda le nto ndoda kathixo
amen amen okay. Siyabona ingoma ziliqela onazo but sifuna ukwazi into kokubana mhlawumbi le ngoma le ibidlala apha ithi mine 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 Jesus is mine ikweliphi icwecwe ilicwecwe lesingaphi okanye ingamacwecwe amangaphi onawo
amen kusakhulu that umncedisi ke umfundisi omnyawo upastor mncedisi according to title yami yomculo unamacwecwe mabini le ngoma lena ithi mine 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 Jesus is mine yingoma ecwecwe lam elithi busa nkosi reign Jesus licacuke elindilenze ngo 2020 which is the last year selitsha kodwa ke akhange livakale naphi na kungona livelayo ngoku
amen
liyafana ukuthi ke lala lonyaka kungona livelayo ndibulele kakhulu nenkaso endifumanayo ke kwisitishi sakho ngaloo nto ukuthi izibone nam sendivela ngolu hlobo msasazi wam
ndiyabulela kakhulu ngaloo nto. You're welcome sir. Sibona apha phambi kwam ingoma ethi busa nkosi khawusixelele ngale ngoma.
Le ngoma tata ingoma enembali kakhulu ngayo ubusa nkosi yona ingoma le ubusa nkosi ndiyenze ngo 2011.
Okay.
Ndinomnye utata oculayo ndindwendwele yena olapha ekhaya Richester Tsiya bathi ngusoboyisi emshathini bente nayo ingoma yakhe ikhala
uThixo ophakama.
Amen, amen. Ndiphe ndimndwendwele ke umhlobo wam ke kuba simane sindwendwelana singama-gospel artist ndimndwendwele phaya wayenekeyboard encinci ngo-2009 andiyazi noba usayikhumbula ndingafuikanti kanti ebeyivale khona incinci ayide ibe mhlophe ingathi imelodika no keyboard. Then kwakhona ndayidlala phaya wangathi uyayihamisha yena ihamba nomntwana wami umncinci kambe ndayirekhodisha kwi MP3 yam inayo kwinto yami yorekhoda. Wacula ke u-Man of God umntakasobhoyisi then yabe icula neboy yam apha ecaleni. Ndithe xa ndiphinde ndiyimamela 2016 after ndandiyenze 2011 ndafumanisa uba ndingabahambani ikhodanyana elithile ndiyihlanganise lengoma kodwa okuphakamileyo kokuthi nje emsasazi ukuthi ubawo makabuse uDavide uthi kwindumiso 103 uthi mbonge uYehova nako konke okuphakathi kum endithi xa ndiyijongile emsasazi uba zikhona izinto zazimbambile uDavide efuna ukumbonga amphakamisa amnikeza udumo uThixo.
Okay.
So ngoku uyacenga umoya umphefumulo wakhe ukuthi umbonge nako konke kwaye ungayilibali impatho yakhe endle. Ndifuna ukuthi ke msasazi ngokufutshane le ngoma ithi busa Nkosi ukumema nje ukuthi kwinto yam yonke apha kobomi bam ndiphile emhlabeni kuba ndimvumile ukuthi uyinkosi yam ukuthi makabuse mayibe nguye mandenziswe mandilawulwe ndibe sisixhobo sakhe abuse kuyo yonke into ekhona around me.
Amen, amen. Tata Mnce, masithi mhlawumbi ke abantu bayakufuna ngoba ke siyabona into yokubana urhulumente uphinde wanyenyisa noxa ke i-event zinqabile ngoba loku kufuneka inani elincinci. Mhlawumbi ke ngoku masithi ke ngoku abantu bayakufuna kwelo nani elincinci bangakufumana phi?
Apha ke online kwezi market zi-available online msasazi wami icwecwe lam liyafumaneka phaa ezingoma. So umntu angathi njena xa engena phakuze kwi-online kulo channel le ilapha online athi Pastor Mncedisi then iyafumaneka phayana kwelaa cala. And also mhlawumbi for i-booking ndingayinikeza nenumber zam apha
yes you can you can do that.
Iinumber zam ke zithi 0 for booking zithi 0789314817 zonke i-bookings zingenziwa kuloo number
ngenxa yamaxesha Pastor Mnce andizubasaya ke kuleyo music ofumaneka online because xa sendibuya apha bendizawuya kuloo ndawo but ke soyichaphazele kodwa ke ndiyabulela kakhulu tata ngexesha lakho ngenxa yamaxesha kuzonyanzeleka uba ndikubambe kule ndawo kodwa ke baphulaphuli utsho uthi uyafumaneka phaa ku 0789314817 upha kuFacebook ungajonga uba Nicholas ne
Nicholas Mncedisi Nicholas Sikwadi.
Okay. And kulapho ke ndiye ndiqonde into okokubana uba umntu umbambe kuFacebook umfumene ngoba zonke izinto uya kuzibuza ku-inbox okanye uzibuze nje akunikeze i-contacts nikwazi uba nincokole. Enkosi tata mani masibambe ngezandla zozibini uThixoxolo akusikelele.
Nkosi kuwena kubaphulaphula umsasazi wam makube kuhle kule nkqubo yithemba hashtag.
Thank you so much. All right, mphulaphula sekhaya ke ngenxa yamaxesha kuzawunyanzeleka into yokubana sikhawuleze siqobe izinto zalapha ekhaya.
This insert was brought to you by Radio K Pulpit on 729 AM. Visit us on www.kpulpit.co.za.